Hey yo! Uganda, Tanzania connect. Hey yo! International. More said.
Kwanini ja? Unaniumiza moyo wangu. Sema nini na nini unachotaka kwangu ja? Takupatia.
Where you be a just came in a? Nani mota kundi radio?
Habit.
Kwanini ja? Unaniumiza moyo wangu. Sema nini na nini unachotaka kwangu ja? Takupatia.
Mapenzi yanaumiza moyo wangu kwa kujua na mapenzi ndugu yangu. Kwa jinsi nitauza mali zangu kwa sababu ya penzi lako ndugu yangu. Nilikupenda toka siku ile ya kwanza girl, lakini niliogopa mimi kukueleza. Nimeamua sasa wewe kukueleza girl, binti mwenye sura ya kupendeza. Nashukuru ombi langu jalibeza girl, mwenzi wangu kanijibu wanipenda. Tushikamane pote wewe unapokwenda girl, achana nao wanaotuponda. Sijajaribu mimi wewe kukutenda, ona moyo wangu wewe na utenda. Kwa sababu ya penzi lako linakonda. Kwanini girl lele wanakupenda?
Kwanini girl unaniumiza moyo wangu? Sema nini na nini unachotaka kwangu girl, takupatia.
Where you be a dancing came in a Nani mota kundi radio?
Hadi umana Habit I'm the bad man wicked. I look back and you put on your bacon. Walo sani ramo pedi. Panso ame gala me gala me lato. Alright, panamu wala ya wicked in a bedroom. Na sunlight, na in a sunroom. Shake a booty galo lako in a danger girl. You know you look good pretend girl.
Kwanini girl unaniumiza moyo wangu. Sema nini na nini unachotaka kwangu girl, takupatia.
On the radio.
Hadi umana Habit
Saki kuulizo na mapenzi. Mapenzi yako fanye ni kuwezi. Nale mimi ni kuwase mpenzi. Samaro na unofanya ni kuwezi. Kwanini nini na nini niyo namfanya na guaya paka na guaya. Kwanini nini na nini niyo upenda kubaya na sitaki kwa laya. Napo nitenda mabayo na nifunza ubaya.
Wanamuwanapendi, unulafiti. Kulina hulu susu hula vikadisi. Mbala bulunchi, mwalula vika bulunchi. Kwena lulunchi. Jagalo manye muwala, yoma hani. Koyo kule numa kufumbire sirinde. Love you baby, yoma dali. Nelo kukwakala kufakwe kulitwa ula. Wacheze kwa galanga tomfaku. Kulichiro mvulire kwena mbulaku. Wata kuneja, kunesa, kwa siru kako. Bye girl.
Kwanini jan unaniumiza moyo wangu. Sema nini na nini unachotaka kwangu jan, takupatia.
Hadi umana habit
Kwanini jan unaniumiza moyo wangu. Sema nini na nini unachotaka kwangu jan, takupatia.
Where you be a just a camino? Ha! Nani mota kundi radio?
Habit